Ketu mwana, soko mbeku sound. Miyasabike ize Chimanyi sinze ya soka Kamboyo mkwa na isemba Sina mlala Mubaluje mkumyegwe kwenina Sio ya balala Omotima mkwe mkwe kakanira Yegwa izalira Yempari mfumbira Yegwa izalira Yedake mili mkwe Oine chama Yegwe chama Banyaze mkwetaka Kwetaka Oine chama Echama Banyaze mkwetaka Kwetaka Kwetaka ziloli nsunanga gita Webo yogera ubanga imba Jagala ulinya we ninya Echo kusanga naba wala balala Echo choneta Oli mujimu ero gaba quality Aba sigate baby banga bilanga fati Yekwari mfumbira Yekwari zalira Yekwari mfumbira Yekwari zalira Ketange mini mkwe Oine chama Yekwe chama Banyaze mkwe taka Kwe taka Oine chama Chama, manyaze mkwetaka, mkwetaka Nzasi manje wangula, kubabuliru na kumkwetaka Luweza wandoka, You're the reason baby why you leave, kusaba tonte la mkwatako You're the apple of my eyes, jagala mbenga mkulia kumpola mpola Zasiri ya mchalo, katina mbuze chalo Wano ntwala mchalo, onambuze vyalo Oine chama, yekwe chama Banyaze mkwetaka, kwetaka Oine chama, echama Banyaze mkwetaka, kwetaka